najimsafi.com.
Kamatia chin chini baby usijali, ukitaka pesa mimi nitakuonga gali tena felali, mambo ya ushwali tukifika ghetto samaki ugali, nikikuona uwazi na mwagika we mpaka chini, taratibu baby ukikatika we mpaka chini. Mimi nani asiseme na mimi, iba sata ingoma msifungie, hizi pesa nizopata za kwangu mi, iacheni nilipata la nishaona miapo. Muzika goma, kifo cha mende, mchizi nishaona niacheni tunipende. Kashika ukuta, katiza machini, hata kamkini kuta spindi mie amsini.
Kamatia chini, kamatia ukuta, 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 kamatia chini. Kamatia ukuta, kamatia chini, kamatia ukuta, kamatia chini, kamatia ukuta.
Hivi baby wakichina, ama wakitanga, bila kinama wameni mejipanga, vita ya mapanga, wakitaka uchawi naenda sumba wanga. Mtoto wana lana lana, akicheza, hajui kubana tankinyo mtuzo kweza. Cheki kwenye lumi, alavyo nipoteza, mtoso sio mgumu laini anateleza. Hapo shuka chini, tuende chini, shuka chini, nipeleke moto. Hapo shuka chini, tuende chini, shuka chini, nipate katoto hapo. Geni nani asiseme na mimi, iba sata ingoma msifungie, hizi pesa nizopata za kwangu mi, iacheni nilipata la nishaona miapo. Muzika goma, kifo cha mende, mchizi nishaona niacheni tunipende. Kashika ukuta, katiza machini, hata kamkini kuta spindi mie amsini.
Kamatia chini, kamatia ukuta, 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 kamatia chini, kamatia ukuta.
Asiwoneshe lana, lana, lana ya baba, hapo waoneshe lana, lana, lana ya mama. Ase waoneshe lana, 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 lana ya baba, hapo waoneshe lana, 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 lana ya mama. Ase waoneshe lana, lana, lana ya baba, ase waoneshe lana, lana, lana ya mama, hapo waoneshe lana.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.